selimu o. Kama nasali simto uwaindu wanajua ena mama. Yeah, jisimto bila maze kila stamoyo uwa bada warila na isimto. Jisimto bila maze kila stamoyo baby. Yeah, ena inti tuwaindu foka zamanu wa warila na isimto. Nia fata, fata, walai fata.
Hebrew.